Alo.
Alo.
Ono gweno nyabangambi aliwo. Alo.
Alo.
This is a classic one. Make one alongside kids when I can combination a love feeling. Go so.
Yes, I the story, cooking so make it whiny. Tony hoes in a body in a feeling. This are the story, making so make it whiny. Tony hoes in a body.
Si jukira olunaku lwe yagenda n'ebigambo bye yakozesa ng'agenda yali muntu mulamu nnyo nga yegonza yagendako omukyalo kulaba ku bakadde nasigala nga nina kumbe nga nimba nakozesa n'erinnya lya Katonda masimo sanyisa otya erinnya ly'omutonzi kuba yalayira ti mu mazima ga Katonda
bwatyo nasigala ntunga kintu bwentyo
I'll come closer, so resist.
Ah, oh,